Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatare sappo e nay lewru juliye hitande 2015 sappo e jeego yande jaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse bamo ko jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygolo on kumpiti towiɗe jihadinkoɓe ɓe gondi e haɓede ley leydi meɗen ndi hollitaweɗe jihadinkoɓe nogayon kañum en nangga leɓaleru leydi meɗen ndi zegoa ley laamu sigaso o kerol meɗa hakkude meɗen ene e kodowar wakkati joni o ɓeɗo jihadinkoɓe fo ɓe gondi e waddere ɗo bamo ko ɗo ɗum noon armé france moɓe noddirta barkane o fa hande ɓe gondi e lohade jihadinkoɓɓe ley soɓɓudu en ka yaade ɗum woni en ka fu nangue tan fa yetto yo sahal leydi ndi toon du hollitan wiyede ɓe nangui to ɗum woni kaɓoɗo jihadinkoɓɓe ɓe jeehi duɓe jiito yihon ɗum wono bomboje ɗe ɓen pewnirto juuɗe ɗe golloɓe hôpital Gabriel Touré ɗo bomo ko ɗo hande woni balɗe ɗiɗi eɓe joppo golle ɓamde jetti yande fa yetto yo sappo yande hollitindi wiide ɓe kaja yoɓe ɗum woni coggu lebbi mabɓe koɓe gonno gardunode dogotorore nde ko kañe fa yetto yoɓe kani ɓeydinede kakile dogotorore nde du faɓe ƴeewi allah hono lewru idi ndu jama o hani weltirade ley hen hollitade wakkati joni laamu eɓe gonde yaafinde coggu dabaji ɗi ley nokku goto ɗum woni ɗo bomo ko ɗo nokku noddirteɗo sabatere ley hen du jama o hollitimɓe wiide beltiki koɓɓe an to du kollitiwiɗe wala fo ko paami ley hen sikiraɓe ɗi wonno kabaruji mawɗi ne jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade jihadinkoɓe nogay on kañum en nangga leɓaleri leydi meɗen ndi nokku noddirteɗo zego ley laamu sigaso kerol meɗen hakkude meɗen ene e kodowar hollitamiɓe ɓeɗo jihadinkoɓɓe fo eɓe gonno ley kar goto kar sonef eɓe yurano ley leydi kodowar nde eɓe gonno faɓe naata ɗo mali ɗo du wiyama malinkoɓe an hakkude maɓe kañum yimɓele murtani ley hendu hollitamiɓe ardiɗo ngal ɗo guɓal nokku neɗɗo noddirteɗo samir erik kanko samir erik o hollitamiɓe yo neɗɗo murtani noon wakkati joni eɓe gondi e waddede ɗum woni ɗo bama ko ɗo armé ɗum woni noddirteɗo fama armé leydi meɗen ndi kañum wondi e waddudeɓe ɗo ɓe kolliti wiide du ɗum wonon to zegoto hakkillaji jama o ana jotti ka wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde jama o tinno jerto kanko ɗum noddirteɗo Karim Dombiya yo jooɗo kabaruji radio to zegoto keɗe Barke Cissé
kañum jaati keñen wattu sappo e jeena yande police en nangui yimɓe nogayon cikkitaɓe jaadinkoɓe gonnoɓe ley karsonef goto ɓe naɓama ley ngallure sigaso nde kalle wattu joni o nokku o ana deƴƴi hakkillaji yimɓe ana walti ka sorrasi en armé Mali ana gondi e wadde horgol ngol e ley cuccuka gam pati ɓe immin hakkillaji yimɓele ton ɓe ndenno mena ndu min jottini kabaru o e radio ji tati gonɗi e ley ngallure nde fou famin martina yimɓele ɓe kumpa hon fou jerto kasen ndun min dardi e jon un moto ji taxi ɓe pati ɓe naata e ley gendi ndi so sappo e jeena yande ƴaɓɓike tawe ɓe koraka
fa hande an barkane ɓe gondi elo haade jihadinkoɓɓe li en ka ɗum woni no ɓaleri fa yettiyade soɓɓudu ɗum woni funnague yettiyade ɗum woni saha leydi meɗi nde ɓe gondi elo ha to jihadinkoɓɓe koɓe gondi elo haade ɗum en ton ko do hollitan wede ɓe jiiti toon kaɓorɗe ɓen fa yettoyono bomboje ɗe ɓen pewnirta juɗɗe caggal koɓe gam mbarno wadde husen ley saha leydi meɗi ndi fa hande ɓe gondi elo ha to jihadinkoɓɓe hono wori Ousmane Dikko
oɗo golle indiraɗo hawjunde nokku waɗi ley balɗe sappo e joyyi ƴewde nogay e jeena lewru juin yaade sappo lewru juillet ɗum waɗi soɓɓudu sahal e funnague Mali ko ministére solda saint francis holliti imaɗo o golle yo larwade nokkuje cikkitaɗe ley lugaji siri golle mum waɗi ley nokkuje ɗiɗi ɗe galda sahal e ɓaleri fa huuɓa ɗo heewi yalla ana ɓeydoro doole larwali ɗi gaɗi dow jaari ndi fa batte nokku ɗo guɓe torroje ɗe cuuɗoto kaɓorɗe na kaaki nawtorɗi andane mum kaaki moƴƴinirɗi bomboje pusoje jiitama ana yaafa e kiloji nogay barutu jiitaɗo se hondina golle barkane mawɓiɗo ujunaji taton kaɓotoɗo yo fa haɓa e guɓe torroje ley nokku sahel fou ɓaleri leydi men du humaniɓe ndenagu ana tarsini e golle caggal ko biyaɗo jiyadinke goto nanga wanko ko heɓa e nanɗe horgol ana wonda e ley muɗum yimɓe jetton cikkitaɓe du ana e juuɗe
sakirawo ɗo mbawi nettirde mijojo moɗo e hollama bembal ande ngal mi noddirta phase facebook ngo
Tamani.
kollitiwiɗe ley cakkiti yontere nde won almami goto leydi kodowar omo wonno to tumbuto hollitanwede on nanggama ton wakkande o nanguete nde du hollitanwede le misidi tumbuto nde on nangga ko nanguete ton ko hollitanwede le misidi tumbuto ton jaati o jippoyi ko jippoyi ton ko wala fu mo haalini wakkande o nangga nde du hollitanwede dewto qur'ana jiyama e juuɗe makko kanko neɗɗo goto tumbuto keɗe ko Barke Cissé faccintine dow hen
ko police en ɓe fuɗɗi wadde horgol ngol ko nden ɓe jeehi almami cikkitaɗo o le miside mawde tumbuto nde omo wonno ton ila jeɗɗi lewru ndu ilamo wari dun lemisinde tan o woni o yahay so yiday almami o yiday dun e lamuton o dun jaati wadi so hewbe tikkitimo kay bobbe tun be nangimo so lando yimo o wi o mo wi e nasiru khalil o wi o alislam o holliti dun wide tumbudu ana wela mo sanne ka wala fuu ko yi'a e makko ko holliti to wide o mo nandi e jaadinke ka wala ko men baawi wide ley hen dewto dun yi'ama e jungo makko kanyum e kalisi ko warata e unaji debbe
gollobe don doktoroode mon do Gabriel Touré do holita wede hande woni balde didi be joppoton golle be joppon golle amde jetti yande fa yotto yo sappo yande wakkati jonobe kolliti do non lebbi mabbe tati gondi e dande laamu ode dun en haani yobede le hendube kolliti wide sa di hono kay kobe gollirta duube ngala do won le de do doktoroode monde do bomo ko do kanko sakki ke meden goto no dirtet Ablaye Cissé kede ko haali do hen ko
kali siji amin dum woni ko be biata prime de garde lebbi tati woni e hakke jungo hopital nga kay golede dum woni greve amen mawdo ko min gadi ko ministero immini lebbi nay joni fay hunde hono kakol kesol ko min gollirta min keba nenno min kebata gollirde min kebata kalisi jami kalisi ne minen gollata kalisi kalisi o mo nata nenno do kalisi amen o yata min anda fam hunde fumi lamda kikina ngedo amen ta fam kenya handi ko furmi de jodi le nangi fam salla kana ko be jewno kukirta mi kalisi jami dum tamin dar dido belmu safari a winnete safari andaran le pharmacie Gabriel Touré fa acca hebata hunde fu kanda hemde kibar soromna chukalel ma barmi ko kanda sawrede do hebata gi nan jaha pharmacie jigodi fami aran dun kay lamode wadi
faabe jeewel hono jama o weltirto le nde do julde holli tamede lamo o hitande fu be gonde yaafinde dabaji di le lumoji di le hendobe kolitido be puddi sotude dabaji di le sappo lewru julie ndu fa yottio sappo e jeegon lewru julie ndu dido dabaji na gonde sottede dum won le denne noddirtene la fie bugu not ku noddirtedo saba teren le hendu jama o hollitibe wit sa jeewidu yaafi jati wobbe antodo kolitido wala fu ko pami do dido cogguji secretabe ngare kede ko dum won ko yimbe lebe kali do hen ko do ko barki Cissé faccintinen
Bon, je trouve
que mila dun yo hunde lobbere sanne sabi sa ƴewi leydi ni gonden e mudun di kebal mudun wana non fu worri nanno e le majjun dattude fiide dabareji hono di mide mila dun gasi jaati ko hala e tele e ko jimi do ko ana serti su gonga Allah o kabaru togguji di mi yi ay fu ko buuti nanno a wiyan wala ko dun nafi di fu ko heewi e majji codaade ana heddi tan jomun en ngarana di min mi taykike ko hala e tele e radioji ko wana dun tawmi do e le bangal togguji di ka meden gondi e yiltade e le lumo go fu famen ƴewana dun
pour voir encore.
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
secrétaire djelo ne les réseaux ngadi tobe collectif to banamoto sa e wakati jono choggu dabaji di an gondi e ngabudi to be collectif sa wari fa choda daba sa itay ko yatu ina chapande djago fa yatu ina temdre e nogaita hebata ton dabaji di do nono naydi non be collectif wirbe midu ko waddi do tidallaji do nono jam e dejjer no walda hakkune banamba e narano tagal mudé ngardam faado kuli korodobe kolitiwido ko yaata tonuji ujunere temedi dum be kani wottude kibaru demal le hitane 2015-2016 le lamu kuli koro odo kabar dum no suudu sarwusi humni non kibaru demal to kuli korotobe koliti odo kabaru bete hande be kolitiwido hitane kadi du sa ƴewi dum no ko angreji ko be kani wottude le hen ko dum heba ka fa hono dum wowirno jatti be bi ko dum du sa ƴewi coggu angreji dan wonti e ngabude le adnar Allah ndo fu be bi angreji ko be kaaja dum won non hectare uji di be kaaja remde wakkati joni dum yafa hectare ujunere tonuji ko be kan hebudi len ko don ya fa e tonuji temedi de chapande nay e nay nyamri dagal mudé ngardan faado sigaso do don wonono walde huminide hejo janka fa jandeji mbirfintinele kereduji di tay baw e fan bay mbirfintinele kereduji di wonitamede be kolliti to hejoji mabbe bete hande le hendube mbibe balliri ekol ngaji ko yata sappo e joyle lamu sigaso le dido ekoluji be balliri do hono kaaki ko yimbel be kan neutra to ko ni faana mabbe do faabe jaa yalla dum wonono hono jandeji di tawe yimbel ngobbe le kereduji di an ay humanade dandeji di ngado wodo golle dum leedi service kal musadaji ko be anni wattu leen ko an ya fa emiliaruji joy cefa tan mudé ngardan faado mottido le cercle yorobe kolitiwido ko yaata gelle nogay e joy kanye kolitiwido jappon wakkati joni ko jama o yaata laddeji le feyaji di ko le hendube kolitiwido dum wonono nyegeje asamale laamu farme ko fa yottu le laamu yoro ko yaata nyegeje ujunere be biidu dede nyegeje asama dum wonono fuddude lewru janvier dum timmo yule lewru juin hitane 2015 dagal mudé ngardan faado segudo do wonon walde noddirtende Lyon Club International holitaner faande be gondi e faabade dum wonon sukaabe tampube gombe leyi laamu sego le hendo holitande be kokki dum wonon CESCOM Dar Salam fa yotto doktorode Dar Salam fa yotto yo Medina Kura ko be kani hokkuton sukaabe dum wonon anka ko sammeji kanyi bibbe ledde ko sukaabe kani hokketo laamu deda walde holitiru ko ni faana golleji mabbe di tafaabe ja yalla hono be kabirta wayde nyaande fa haara sukaabe dagal mudé ngaran timmini ren faado burem do be kolitiwide anka do wonon walde wonde noddetende ONG Enda Mali be gondi e faabaade do woni yimbe la ngombe tobe le hembe kollitiwde be ngadi ton julde mawde hanke le ndedo julde du be ngadi noddango fewde dum woni wiide jalle ni di fur ngada duwa wuji tan yalla jam e deje nan warta le Mali fu e mangal mudu jama o tinno yaafindiro yeggitono ko jabbi hakkune jalle ni ngadno ton de secretaire woni kabaru dum jogino do hande di kafande kedde heda do hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.